Listen to my story, let me testify. Kink is Swahili, I'll make you raise up high with Afrobeat vibes. We gonna dance all night, praising God, oh yeah. It feels so right. In June, sote tucheze kwa nguvu para kaza kezi. Tapita kama wimbi la bahari. Moyo wangu napiga pole pole kwa furaha. Tazama, siri yangu ndio, ndio, uhakika.